Baba slay your boy. No ma, no ma. Oh yeah, fire. Weka mbali na watoto, vani na uwasha moto. Weka mbali na watoto, kwa na washa, 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 laki goto na washa, 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 washa. Wa majina naitwa sina kitu ntunuku tuka enjoy. Na kama ukibisha kamuliza joy sho zangu kali wewe. Ah. Usioneshe mbele, kona vitu mbele, punguza kelele, fata jasi mbele. Kawesi kalari kwenu na wanakibao, kwa kumbuido kukidongi na mwambade fao. Fujo panga kuo, majabu kibao, wamongo tukila mbwa mala kona. How, 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 how. Ujamani bikini chari chari, sicheze kwa mbali, chocheze pa kwa karibu nione vizuri. Bikini chari chari, kwa kweli hatari, kauchana je msamba uyo siona vizuri. Na usije kama umelewa, 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 utahisi unaonewa. Na ukija kama umelewa, 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 utaondoka umelala. Oya fire, 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 waite fire, 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 mbwita fire. Oya fire, 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 waite fire, 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 mbwita fire. Kwa mada unawaka moto,
itafire.
Weka mbali na watoto,
itafire.
Bani na uwasha moto,
itafire.
Weka mbali na watoto. Chifu ndo kwanza na washa, 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 washa,
moto.
Washa, washa, washa. Wafina na washa, 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 washa,
moto.
Washa, washa,
wamemchokoza mane.
Wananita basilei badiman kila kila nachofanya wapinzani na wakera. Na waka umta isomese someka, niko na mada chini ya speedmaker. Na waka umta icheza sochezeka, na wachomeka mkichomoa na wachomeka. Umziki
kwanza mna ujue sije kuwa mna usikia mkajifanya mna ujua.
Kushika meki kidogo
leti ho. We nani? Mziki wako ulikuwa ga zamani.
Kuda deki.
Sioneshe mbele, kona vitu mbele, punguza kelele, fata jasi mbele. Kawesi kalale kwenu na wana kibao, kwa kujei kwa kujeti wana kukibao. Fujo mbaka kwao, majabu kibao, tukifanya kwa makari wana kofi. Wao, wao, wabongo
inakuwaga poa eh. Kwa nani hapa?
Kwa mada unawaka moto,
itafaya.
Weka mbali na watoto,
itafaya.
Waina uwasha moto,
itafaya.
Weka mbali na watoto.
Chifu ndo kwanza na washa, 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 washa,
moto.
Washa, washa, washa. Wapina na washa, 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 washa,
moto.
Washa, washa. Step wakini sita anisalimia wase wa Firestone chama. Chama wasewa Bagamoyo, we mwanangu B-boy, country boy, anakuja uko. Wasewa Firdausi chama.
Ache nionge na wanangu wa Mimoshi Dusu, wanangu wa Chapa Jogo,
Masadi Swantion boy, wanangu wa Mzumbe Kona.